Ryan Hudson, producer TM Sate. Yafuka business, ooh yeah, temuli sweetness. Yafuka business, chobola bandi na mu weakness. Yafuka business, chobola batuli na hopelessness. Hey, ebyobufuzi ennaku zino byafuka business, buli abiri mu nsonga ya magoba. Abali mu kintu bokka be baganyulwamu, banja ba wansi eno babonaabona. Ebyobufuzi ennaku zino byafuka business, buli abiri mu nsonga ya magoba. Abali mu kintu bokka be baganyulwamu, banja ba wansi eno babonaabona. Buli ali ku ntika takulanza uwe, ng'enkoko bwe takulira obwana bwayo. Atusibya katembe senegenda maase bambi kudda mabega. Naye ntobo ya bino byonna kwe kufugibwa ab'enganda nabako. Katoli agenda nakola ekintu nga manyi teri amukwatako. Kati omuntu awasi alugwamu kuba bambi ye muyiwa omusolo. Ebyobufuzi ennaku zino byafuuka business, buli abiri mu nsonga ya magoba. Abali mu kintu bokka be baganyulwamu, banja ba wansi eno babonaabona. Ebyobufuzi ennaku zino byafuuka business, buli abiri mu nsonga ya magoba. Abali mu kintu bokka be baganyulwamu, banja ba wansi eno babonaabona. Tulinga abali mu byasa by'ebiro, tewanabaawo kukitangala. Enensi bukyefuuka yabona nnyini, omunaku tabeerako n'akakeeyi. Omuntu eyali eyamusite n'embaawo, sanji zino ndi mu ghetto ensentulide. Olude n'emyaka bwe gigenda, nga n'abaana bwe bamanja development. Hard life is just like a sword on the front line. Wa family zupi zote to garbage life. Hey, hi, hey. Ebyobufuzi ennaku zino byafuuka business, buli abiri mu nsonga ya magoba. Abali mu kintu bokka be baganyulwamu, banja ba wansi eno babonaabona. Ebyobufuzi ennaku zino byafuuka business, buli abiri mu nsonga ya magoba. Abali mu kintu bokka be baganyulwamu, banja ba wansi eno babonaabona. Siganye ng'omusajja olina okwetika ebizibu kumpi bya nsi yonna. Naye ate bitama bwabanga w'oli wanyigiriza. The situation has gone worsening, but haven't seen any remedy. The situation has gone worsening, but haven't seen any remedy. Hey yeah, Hudson's the champion anyway. Hey yeah, Hudson's the champion. Yeah. Ebyobufuzi ennaku zino byafuuka business, buli abiri mu nsonga ya magoba. Abali mu kintu bokka be baganyulwamu, banja ba wansi eno babonaabona. Ebyobufuzi ennaku zino byafuuka business, buli abiri mu nsonga ya magoba. Abali mu kintu bokka be baganyulwamu, banja ba wansi eno babonaabona. Ebyobufuzi ennaku zino byafuuka business, buli abiri mu nsonga ya magoba. Abali mu kintu bokka be baganyulwamu, banja ba wansi eno babonaabona. Ebyobufuzi ennaku zino byafuuka business, buli abiri mu nsonga ya magoba. Abali mu kintu bokka be baganyulwamu, banja ba wansi eno babonaabona.